Ramasande chita
chita
tantarin tarara
rama rama
ramasande chita
chita
la li la 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 la
skade
na omba kasana
ilikuwa kama jana doesn't never forget my late night batik elekea mchana ile day walikuwa rest nani atanijibu na ma crazy comment msinijibu niambie 30 na za dunini batanye utani ni ati ulizo 30 60 minus 30 which means tunapata mapenzi ya 30 maeta na ma traitors walikubeba ndogo your biggest crime ilikuwa love ukweli ni ati on the cross uli shed but luck uka rest kuprove wendi your best watichani ati siku 30 ya ziku die that day uli rise but swali ni mbono kaishia mbono kaseketa ukaniacha duniani nikiteseka ulitenda wema every place uliacha mema nasikia ka story ulikuaga but moyoni niukuonaga na mekowekayo lord sijiwezi jusi wengi waneka ukoko mpenzi hello yeloi mbono meniwachilia na sikuwa so lazima ningekufungulia basikuwa it was God's plan najua nikumbuke ukizidi to your father's kingdom cause lord amasina na we ndio wina nukuwagi safara mikononi mwako ramani shajipa Heri nusu shairi kuliko shairi kamili ilikuwa heartbreak ilikuwa painful ilikuwa discouragement miscouragement ilikuwa uchungu but sijui mbona kama kutangulia kumbe ni maheta walikuwa na kupangilia ukuwa rada every time walikuwa na kuchungulia najua kaunge kuwa rada wengi ama kushoto kulia Hello yeloi, mbono meniwachilia, binadamu ni waila Hamna lietimilia, najua kusimama Kize lietimilia, kipaji umenipa And that's why, mistari naziwachilia Every step here daily, na kutaza mia Every song tulia, na kuchambulia Lord you're the best Mikono ni mwako, ramana tulia Kinachoni umizasa zaidi ni maneno God called out with a loud voice Emotions nazishikilia Hello yeloi Wala mbona uliniwachilia God's blessing saina skika Nikishika mic sema vishi We just kiza speaker To cut the long story short Lord najua una come Sika mwizi but come linzi Sika chizi but come shindi Rama Rama
Tantarin
Nadichopa Skedem crew.